Let's get it. G. Stop for a six.
Oh my.
Wale. Wale.
Dodo, nilo kikamata kitandani gogo. Nilisema nipate ni mkate kidogo. Fegi digi mpaka nikate kigogo. Hapa ninapunga ninapeta. Si wanga hata bila kisu tunateka. Bata hatu wachikula paka tunazeka. Leo tunawaka tunakesha tunavesha. Nataka kuwa kanya, nataka kuwa kanya. Kwani tacho kifanya, kwani tacho kifanya. Lazima watahanya. Domana tunaruka wote.
Wale, wale, te, wale, wale, te, wale, wale, te, wale, wale, te,
you know.
Wale, wale, chana,
wale,
wale,
te, you know.
Wale, wale, chana, wale, wale,
te. Machejo kama gigi, gigi. Kama kuna joto vua wigi, wigi. Kama ni mitugi iko mingi, mingi. Weka vitu kama ya kujiki, jiki.
Katotoka kajiangalia, nikakaangalia. Nikataka kukahonga bia, nikakatwanga bia. Mana, leo nataka kuwa kanya. Nataka kuwa kanya. Kwani tacho kifanya, kwani tacho kifanya. Lazima watahanya. Domana tunaruka wote.
Wale, wale, te.